Umunsi kundi cyane mu ruhame bahuye n'abategetsi b'inzego zitandukanye, abatwara abagenzi kuri moto ntibabura kuzamura ibibazo by'uruhuri byugarije uyu mwuga gutunda batari bake. Ikiri ku isonga muri ibyo bibazo ni ikijyanye n'ubwishingizi bw'ibinyabiziga byabo. Benshi mu bahuriye muri uyu mwuga bakunze kukibona nk'ihurizo rikomeye ku iterambere ryabo. Bwana Shimi Kinyarwaya ni umumotari ukorera uyu murimo mu mujyi wa Kigali. Mu kiganiro cyo kuri uyu wa gatatu cyabahuje n'inzego zitandukanye zirimo iza polisi, igisirikare n'izindi, bavugana ku buryo bwo kunoza uyu mwuga, yibukije ko bahora babaza ariko amaso agahera mu kirere. Imwe mu mpamvu ikomeza kumvikana ku mirimo y'abategetsi basobanurira impamvu zo gukomeza kongera ikiguzi cy'ubwishingizi bwa moto hirya no hino mu gihugu, bazishingira kuko ari zo bakomeza gutunga agatoki kuba nyirabayazana b'impanuka mu mihanda. Kuri iyi nshuro, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro RURA, Enjeniyeri Patrick Niribaganizi, yabasezeranije ko bari kukiganiraho n'izindi nzego, gusa ntiyabuze kubibutsa impamvu ubwishingizi bukomeza gutumbagira ku binyabiziga byabo.
Ariko hari inzego zirimo gufatanya kukiganiraho kugira ngo zihabwe umurongo uhamye, harimo Minecofin, harimo Minefura, harimo ibigo by'ubwishingizi. Ariko icy'ingenzi cyane kirajyana n'icyo twaganiriye uyu munsi, umutekano wo mu muhanda, motari nawubahiriza akirinda impanuka cya giciro nta kizatumva kumanuka.
Ubuyobozi bwa polisi y'u Rwanda bwabwiye Ijwi rya Amerika ko mu isesengura bukora bwaje gusanga ku mpanuka zibera mu mihanda moto zize imbere ku mubare wo hejuru. Sipigeni Bosco Kabera ni uvugira polisi y'u Rwanda.
Abamotari baza ku mwanya wa mbere ku bantu bateza impanuka bagira n'uruhare, abanyamagare n'abanyamaguru. Isesengura dukora niko bimeze, kandi biriya byose tuvuga, abantu bagonyerwa muri zebura crossing, abantu bakorera impanuka kubera kunyuranaho uburyo bunyuranyije n'amategeko, abamotari bagenda badacanye amatara nijoro, ni ikibazo gikomeye cyane.
Mu gushaka kumva uburemere bw'ikibazo cy'ubwishingizi bwa moto, twegereye Bwana Emmanuel Niyonsaba w'imyaka 33 y'amavuko, amaze imyaka isaga icumi atwara moto mu mujyi wa Kigali. Yatangiye atubwira uko ikiguzi cy'ubwishingizi kuri moto cyari gihagaze gitangira akazi.
Njye ninjira ikimotari asiransi twayiguraga 2028.
Muwuhe mwaka tugira ngo tubyumve?
2008 nibwo njye natangiye gutwara taxi moto. Isiransi iragenda irazamuka igera kuri 40, igera kuri 46. Ariko biba akarusho ejo bundi 2020 nibwo byatubereye ihurizo, barayizamura bageza ku ijana turataka, bavuga ko bagiye kubigabanya, ariko ubu ngubu moto y'umwaka umwe itarageza ku myaka itanu ni mu 185. Noneho moto irengeje imyaka itanu bagenda bakura, ndetse moto irengeje imyaka icumi yifite kuri gufata muri 184.
Ku ruhande hari umugabo uri mu kigero cy'imyaka 50 utwara moto mu mujyi wa Kigali. Bwana Jean Baptiste uzaba akiriho arabifata nk'agateranzamba.
Rwose asiransi irabakanda cyane ku buryo itajyanye n'ubucuruzi no mu gukorwa muri uyu muhanda, aho moto irusha asiransi imodoka, kandi imodoka uzi ko ari ifite imirimo ihagije itubutse izamura n'umuryango kurenza moto, ntabwo bayikanda muri urwo rwego.
Umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda wungirije Zesasano akomeza gusaba abamotari kubahiriza amategeko n'amabwiriza bagenga mu muhanda, bitaba ibyo bagakomeza guhura n'urukuta rw'amategeko, yagarutse no ku bwishingizi bwabo.
Mugomba kuba mufite ubwishingizi kugira ngo nimugira n'ibyago ariko tutabyifuza tutanabishaka hakaba akisida, umuntu wakomerekeye muri iyo mpanuka aba afite uko ari bukurikiranwe hakoreshejwe ubwishingizi. Mwabyumvise motari?
Imibare iheruka y'ihuriro ry'abamotari mu Rwanda igaragaza ko bose hamwe babarirwa mu 45,000, Kigali yonyine ikorerwamo babarirwa mu 20,000. Polisi ikavuga ko byibura hagati y'impanuka 10 na 15 ziba buri munsi zakozwe na moto, ariko abamotari bo bakavuga ko kuzamura ubwishingizi bitaba umuti wo kugabanya izo mpanuka, ahubwo kuri bo ni ugushaka gukomeza kubakorera icyo bita kubanyunyuza. Uyu mwuga ubutegetsi buvuga ko uri mu myuga itunze abatari bake kandi gutanga isura nziza ku gihugu, bugakomeza busaba abawurimo kuwunoza uko bikwiye. Gusaba ko uyu mwuga bo bakavuga ko uko iminsi ishira indi gataha ariko barushaho kwisanga habi.
Hatarimo amananiza twakora, ariko kubera ko harimo amananiza ni uguhora utwaye moto ntiwatera intambwe ujya mbere, ku buryo n'amashuri y'abana ntitukiyishyura. Niyo mpamvu ziga wumva ahantu henshi bavuga bihema umotari, ni ukuvuga ngo moto amafaranga isabwa arenze ayikorera.
Kugeza ubu moto ishobora kwishyurwa amafaranga ari hejuru y'180,000 mu gihe utunze imodoka isanzwe yoroheje idakora ubucuruzi yakwishyura mu mafaranga abarirwa mu 130,000, byose ariko bigashingira ku mwaka ikinyabiziga kiba cyarakorewemo. Ahmad Rusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.